the finest. Nikona
Nasko Fari
Nashukuru Mungu kwa sababu na kumua Brains of the mom kwa malenda liyo tuwa
space. About me, about me, about drive. About kupata kukosa ni pige tough. About mziki eti huna pige puff. About kada wa elimu kumi staff. Achani kazi, achani some, achani sake do. Achani imbe, wawo vimbe lengo kupata show. Mungu ni linde, mpenze ni pende, nye ndo kembilio. Nango tu vimbe, kazi ni kazi, ata kukaba. Go, I get life of peace, get the best, get mokesha. Straight to the point, music in my vein, I'm doing enjoy now. Mlo moja per day, they don't know what I'm saying. Vitu viko juu, vimepanda bei. Tabili ukweli, uwe uongo. Mimu wakufeli, nika follow michongo. Deal of money, kacheke chobongo. Mushu wa leli, inopaki ya mkongo. Usbichi mungu kanifanya, fanya kweli. Sina kipaja kajigamba kwa kejeli. Amini mtafutaji, hachoki kwa kufeli. Unye imanta maa kuweka mbali.
Ni kama hip-hop, 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 hip-hop.
Nilo sema antafanya mini.
Let them settle for this. Azo matazo, kitale them gazo for this. Yo, pa, pa, pa. Ni nani tena?
Mimi.
Kwa kitani?
Mimi.
Yukwani?
Mimi.
Rap to the world, na ipereka
mimi.
Ni nani tena?
Mimi.
Kwa kitani?
Mimi.
Yukwani?
Mimi.
Rap to the world, na ipereka mimi.
Definition of life, ndo hii hapa. Sita sec na mapens, nisha run chapter. I have dreams, so I focus. Kujenga future, kusumke na watoto ni swala la muda. Ndo Google yangu tayo search kila kitu. Shaku kabizi moyo luksa kunipa vitu. Wefanya unachotaka majirani one wivu. Licha ya sifa hizi mdada wewe ni majivu. Pesa nyewe hii ya kuunga unga. Kupata luck paka nitumie ndumba. Naishi chini ya dola ila siya chiku vimba. Labda nikizipata ndo kutacha ujinga. Nasongwa na madeni last call me mini fighter. Shakopa kila kona na stroke nitazipata. Mambo yifu mwili nzima imani ya Bible sige data. Na mini na kuomba wa muumba ah.
Mi gonya giri na jojo kufanya kazi. Hustle everyday kuokoa majahazo. My life on the right can't do thing crazy. Na chota jifu rhyming something amazing.
Ni kama hip-hop,
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 hip-hop. Nilo sema antafanya mini.
Let them settle for this. Azo matazo kitale them gazo for this. Yo pa pa pa. Ni nani tena?
Mimi.
Kwa kitani?
Mimi.
Yukwani?
Mimi.
Rap to the world, na ipereka
mimi.
Ni nani tena?
Mimi.
Kwa kitani?
Mimi.
Yukwani?
Mimi.
Rap to the world, na ipereka mimi.
Dreams music.